Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke.
Simfita amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradiso, singitandukanye umunsi n'ijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, cause of your love.
Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turibuze kubana mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanye amahoro yuje amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika, ninge Gido n'icyubahiro bakirije yombi nk'ibisanzwe, akaba ari nanjye mugiye gusurukana muri gahunda y'uyu munsi. Susuruke y'uyu munsi turayiharira umuhanzi Ivan Burabyo, waruzwi cyane ku izina rya Ivan Buravan. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'abantu batandukanye bazi, bakoranye cyangwa babanye na Ivan Buravan. Mu kiganiro muri sanga cyahise ejo kuwa gatanu, mugenzi wanjye Diane Ninazwe yaganiriye na Emmy Sengiyumva ushinzwe ishami ry'imyidagaduro mu kinyamakuru igihe.com. Yatangiye amusaba kuvuga ku mwirondoro wa nyakwigendera Ivan Buravan, uko yinjiye mu muziki. Reka tumwumve.
Ivan Buravan ni umusore w'imyaka 27, yavutse muri 1995, avuka mu muryango w'abana batandatu, akaba ari bucura, ariwe mutoyi wabo, hanyuma nk'abandi bana batoya mu myaka ye y'ubuto yumvaga ko azakina umupira w'amaguru. Ubwo ndakubwira ibyo njye nawe twagendaga tuganira, ndetse yanagerageje buriya gukina umupira w'amaguru mu kademi ka APRF. Nyuma rero muri 2009 aza kwitabira irushanwa ryari ryateguwe n'ikigo cyahoze ari cy'itumanaho, ubu ntikigihari, nta na kivuga ko noneho nta n'ubwo ari no kwamamaza. Yitabira irushanwa rya Rwanda Tel, bashaka gukora indirimbo yamamaza icyo kigo. Hanyuma Ivan Buravan ni ubwa mbere yari afashe mikoro mu ruhame araririmba. Mu kuririmba rero atahukana umwanya wa kabiri. Kuwo mwanya byari byateguwe ko uwegukana ahembwa miliyoni imwe n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Niva akimara kubona miliyoni imwe n'igice y'u Rwanda, za nzozi za kera zo mu bwana zo kumva ko azatungwa no gukina umupira, urugendo yari yaratangiye zahise zimera nk'izimenetsemo amazi. Abona ko noneho abonye ikindi cyerekezo gishya cy'ubuzima, ari cyo cy'umuziki. Kuva 2009, 2010, 2011 akomeza kugenda ashakisha uko yakwinjira mu muziki. Rwari urugendo rugoranye ko byamutwaye byibuze imyaka 6 ataramenya neza icyo yakora. 2015 rero, ansura ka 2014, yasohoye indirimbo zirimo n'izakoranye na Umutare Gabi, umwe mu basore nawe bageze, umwe mu bagabo bakanyuje mu minsi yashize mu muziki, ariko ntizakundwa. 2015 aza kujya muri studio y'umugabo witwa Bob Pro, aba ari we ushima impano ye. Mu kuyishima rero yahise yiyemeza kumufasha, muhuza n'abagabo bari bafite studio muri icyo gihe, bari bafite lebo yitwa New Level, harimo umupapa witwa Mukasa Jamari, Davide Bayingana w'umunyamakuru, Medisare ukora video, n'abo batatu hakwiyongeraho Bob Pro, bakaba babaye bane. Bishyira hamwe biyemeza gufasha impano y'umuhungu witwa Buravan. nakwibutsa ko muri nyurevo icyo gihe hari harimo itsinda rya active 2015 rero ivomburovana yemezwa muri nyurevo ndabyibuka icyo gihe nari umwanditsi n'ubundi mukuru w'imyidagaduro ku nyarwanda.com nari ntarajya ku gihe ivo agiye gusohora indirimbo ya mbere kubera ko abo bagabo twe dusanzwe dukorana n'ubundi mu bahanzi bafashaga barampamagaye bati ariko tugiye gusinyisha undi muhanzi mushya kandi w'umuhanga bazana indirimbo ya mbere ku nyarwanda ndabyibuka icyo gihe ivo nahise mbona nk'umuntu bwa mbere nahise mbona ko azacarejinga muri indasitiri kubera ko impamvu nimbivuga gutyo wenda si ikindi inyarwanda twari dufite polisi y'uko hari ukuntu twumvikanaga n'abahanzi indirimbo zabo tukazishyira ku maplatifomu ya nyarwanda kugira ngo zorohereze ibyicuruza n'iki ariko ivo iyo opportunite ubwo buryo yarabwambara aravuga ngo no njye ndashaka indirimbo zanjye zijye kuri platifomu zanjye nzabyikurikiranira ntangirane n'abantu banjye nimba bitanacuruje none ariko hari igihe kizagera bicuruza binabanza gutera imyumvikanire mibi hagati y'ubuyobozi bw'inyarwanda na Yvonne Buravan gusa kuko ni umusore wabonaga ko aganira iki turaganira kuko ni nanjye nari ndi mu bantu bari buze kumufasha cyane turaganira n'ubuyobozi turaganira biza kurangira yemerewe gukomeza uburenganzira bwe bwo gushyira indirimbo z'abo ashaka hanyuma tugasapotinga impano ye iva rero kuva icyo gihe atangira kariyeri nanjye ntangira kuba inshuti ye kubera ko urwo rugamba iyo challenge yarabaye umwe mu bahanzi bake cyane bari bazanye iyo challenge urebye nka nyarwanda bahanzi ati ya bose ba Knowless ba King James abahanzi bose bakomeye hano mu Rwanda niyo baprodingiraga indirimbo ku maplatifomu hanyuma ikabaha amafaranga yacuruje ikaba porosantaje ku mafaranga yacuruje rero we azabyanze umuntu yakwibaza umwana mushya usohoye indirimbo ye ya mbere ku myaka cumi n'ingahe ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo gikomeye ntabwo cyari cyoroshye making more money iby'ukurukundo rutakibaho n'amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake okay mse
Ivan Buravan rwashenguye benshi mu bamukundaga umuryango we abo bakoranaga ndetse nabo bari bahuriye ku mwuga wo kuririmba naganiriye na Clarisse Karasira ubarizwa muri leta ya Maine hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, ntangira mubaza uko yakiriye inkuru y'incamugongo.
Inkuru y'itabaruka rya Ivan nayimenye ndumva hano twari nijoro, nayimenye nijoro ryose. Mutware wanjye yari yayimenye mbere, afata amatelefone arayahisha kugira ngo naze kujya kuri interineti nabibona, kuko azi ko ngira umutima woroshye. Ariko sinzi uko namuciye mu rugo, nyine mfata telefone ngifungura mbona niyo makuru ahari. Nahise mba ndetse nahise mbura icyo nkuramira nk'igiti, biratenze
nk'ukubiswe n'inkuba.
Yego, nuko nguko nabimenye ubundi.
Ihangane, ihangane. Kuri wowe Ivan Buraba, mbese tunyuremo muri make uko umuzi, haba mu mwuga w'ubuhanzi cyangwa se mu buzima busanzwe.
Ivan, reka mbere mu buzima busanzwe, njye nawe twabonaniyemo, twamenyaniyemo. Ivan ni umuntu mwiza, ntabwo ari bya bindi byo gushimiriza abantu. Ivan njyewe yanyeretse umutima wo kwiyoroshya. Ndibuka bwa mbere duhura yari muri 2018, nari umunyamakuru ahantu, yari yaje kwakorera interview. Icyo gihe yari umuta ukomeye cyane, mbese yari ku gasonge rwose, azi kumeza cyane. Ari kumwe rero abantu bamwe na bamwe bazwi cyane, bajya bagira ibintu bya protokole nyinshi. Ubwo icyo gihe wabonaga rwose ibintu byo kwikumira, kwigeza hirya y'abandi bantu batabirimo. Ndaryibuka duhagaze ahantu munsi y'igiti kiri ahantu kuri Flash FM, ahahagaze nanjye muhagaze turi kuririmbara indirimbo yitwa Marayika. Nyine turi kuganira nk'aho twari dusanzwe tuziranye, kandi Imana isambere aho yaje umwenda. Icyo kintu cyatumye ndushaho kumukunda, n'ubundi indirimbo ze narazikundaga. Buravan twagiye duhurira mu bintu by'umuziki, hari igitaramo kindi twahuriyemo kuri stade cyo kwibohora, tukaganira uko abonana mu muziki urugwiro. Hanyuma igihe duherukanira ni indirimbo twari turi gukorana umwaka ushize mbere y'uko mva mu Rwanda. Hari indirimbo twahugiyemo tuba abantu batandukanye yo gushishikariza abantu kuri COVID. Ndabyibuka turi muri studio bazatuganira, n'ubundi ari ufite urugwiro, nta bintu byinshi byo kwikomeza cyangwa byo kwigunga. Njye nibuka insekoye, nibuka ibyishimo bye, hari umuntu watanze urumuri mu bantu rwose.
Nibyo ngo abeza ntibarama. None si Clary, ni iki abakunzi ubona bazakomeza kumwubikiraho?
Barimo nanjye ndatekereza ko tuzakomeza kumwubikira ku byishimo yatanze abinyujije mu mpano ye, kuko ni umuhanzi waririmbaga indirimbo nziza z'urukundo, zitwigisha gukundana, zitwigisha ku hari n'indirimbo aheruka kusohora avuga ngo ngo negativity away. Kumva ni umuntu nyine ushaka ko abantu babaho babanye neza, bishimiranye, kandi mu buryo rwose butanduye. Ndatekereza ko tuzakomeza kumwibukira kuri ibyo. Njyewe cyane cyane ni urugwiro rwe, inseko ye. Ni umuntu kandi rwose wakundaga abantu, kuko twajyaga tubona ajya gusura abarwayi. Ni ukuri njyewe ndahamya njyewe mu mutima wanjye
reka ngushimire cyane kuba uboneye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko gahunda yagisurike batuganiriza ku buzima bwa Ivan Buravan ugiye agikunzwe ugamburijwe yaragishiro. Ariko ndizera ntashidikanya ko imyasiro y'Ijwi rye izakomeza kurangira mu mitima y'abamukunda. Urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane namwe.
Right. God, oh my God, thank you. Ni andirimbo morana kumutima. Avuze ko no mu gicucu cy'urupfu. Uzansindira urwo rupfu. I thank you, Lord, Abba, Data. Nzagushima mu gitondo, ngushime bugorobye. Ahubwo mbonereho nshime Imana yo yabikoze.
Uwo mugenzi wanje Diane nini nahazwe yaganiriye nabo harimo Jules Sentore watangiye yihanganisha umuryango wa Bravan.
Nikomeza kwihangana ndakomeza kwihanganisha by'umwihari ku muryango wa Bravan hamwe n'umuryango mugari w'abahanzi cyane cyane abahanzi b'Abanyarwanda n'abahanzi muri rusange byo ku rwego rw'isi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Nanibutse ko ndi umuhanzi mugenzi we ndi inshuti ye twarabanye cyane ndetse nka by'umwihariko nkaba nakuze we mu bijyanye n'umuryango.
Jules Sentore yagize n'icyo avuga ku bijyanye n'uko yabonaga nyakwigendera Bravan mu minsi ye ya nyuma.
Icyo navuga yarafite imbaraga cyane, yizeraga gukira. Kuba hari igihe cyagezeho abantu batutemerewe kuba twamwegera ahubwo akeneye kuba konsantre n'abaganga bakamwitaho, ariko ubona bazajyaga kubona ukuntu akwandikiye kuri WhatsApp, akwandikiye message kugira ngo komera komeza usengere, nzagaruka vuba dutarame, nzagaruka vuba dukore igitaramo kinini kirimo imihigo. Kumva kuba ibi byose byabaye navuga nti ni ukuyakira, n'icyo Imana yashimye ko cyabaho. Kandi burya ni mu Rwanda tuvuga ngo iyo nyiri umuringa aje gutega amaboko ku Imana yamujyanye yamwishije kuko Imana yamuremye, nta kundi ni ukuyakira kandi natwe ubwacu tukiyakira.
Niki Sentore yibuka ku byo Ivan Bravan yababwiye mbere y'uko ajya kwivuza mu Buhinde?
Cyo nibuka yatubwiye twese yatwandikiye, yatubwiye ngo ngiye kujya mu Buhinde ariko nzahamara igihe gito, ni igihe gito cyane nkahita ngaruka tugatarama. Ndabyizera neza ko nzakira, kuba yari afite icyo cyizere mu kudusubizamo imbaraga kandi twe tubyita gutsinda urupfu. Yatsinze urupfu, yarabunesheje, yararutsinze cyane, ntabwo rwamwicuganye, ahubwo yaruhutse, yasingiriye kugira ngo ajye gutaramana n'izindi ntore mu ijuru.
Ese niki Sentore asigaranye ku muhanzi Ivan Bravan yumva azakomeza kumwibukiraho?
Icyo ntazamwibagirwaho ni ubuhanga bwe. Yari umwanditsi mwiza, yarazi kwandika by'umwihariko, yarazi gutaramana. Icyo ntabwo nzakimwibagirwaho n'uburyo hari uko yiyumvagamo, ugasanga hari nk'uburyo nabaga mbabaye ntameze neza, nza kubona nkabona mbonye telefoni yarampamagaye ari kumbaza ati ko niba ushobora kutameze neza. Nibyo koko tuvuga ngo nibyo koko, ntabwo nari meze neza. Tukaganira, tugahuza ibitekerezo, umuntu agakomeza ubuzima. Yari umwana mwiza.
Twinkubwire kandi ubyumve nk'intore, maze iminsi niga imisoko
unkunda ndusha abandi duhiganwa mbaye mu bitego umusore wogeye shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe mwizire chumugara nchunde chumugara nembe chumugara kogoto igihame kintore umwambu bangutse rudahusha mu gihumbi ndi mugara winore cyumuri cyaye ngabihamye ndumuta kwinyinde ndi nkongi cyane rutu ishyanga ndabarikana shaka gusakara iyo ngamba hamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe mwizire chumugara nchunde chumugara nembe chumugara nkarake no mungango pi pi
Senore asoza yagize icyatangariza abakunda umuhanzi Ivan Bravan.
Icyambere cyo nukubashimira ko ibyo bya Amerika ko mutegemeje kino gihe natiganyije kino gihe ariko ku guhimbaza ibigwi nibyo Bravan yakoze. Icya kabiri ni ukubwira Abanyarwanda gukomeza kwihangana muri rusange. Umuryango ntabwo ari uw'amaraso gusa ahubwo ni n'abanyarwanda twese dusangiye amaraso kuko tuba dufite mu bihango bitandukanye mu burya barimo n'abantu bagiye bamugabira bimuhanze ririmbye neza hano hari abantu bamugabira umuntu akamubona ngo ndakugabiye kubw'iyi ndirimbo ndakugabiye abo bose baba barahanye igihango ni ukuri bakomeze ibihangane kandi twese turwane ikigabo duherekeze umuvandimwe wacu tunezerewe dutaramye kuko yari umutaramyi mwiza kandi uzi gushimisha benshi natwe tumushimishe nicyo gihe cyacu waba uzi kuririmba waba utazi kuririmba waba uzi kubyina waba utazi kubyina waba uri umunyamakuru waba n'ibingibi mwakorwe nabyo ni ugushimisha biva twese dukomeze dushimishe urabyo dushimishe nkongi cyane ko nicyo kivuze cye imana kandi ibahe umugisha
Feria mbere ni mbere yawe
bakunzi badusurukiye gahunda y'umunsi ihumurije aha, reka nongere nihanganishe abakunzi banyakwigendera Ivan Buravan, cyane cyane umuryango we namwe mwese mudukurikiye hano ku Ijwi ry'Amerika. Amakuru dufite nuko umurambo we wageze mu Rwanda ukaba uzashyingurwa kuwa gatatu nimba nta gihindutse. Imana imukomeze mu bayo kandi akomeze aruhukire mu mahoro. Urukundo atahwemye gushyira imbere rukomeze rubere umurage abasigaye. Ngaho rero mukomeze musabire abe asize inyuma yabakundaga, naho utaha yari Gideon Cyubahiro mubane n'Imana.
Aya mahoro mbonana ni Yesu, kenakena kushoboza tayi Yesu. Ahubwo mbonere nshime Imana yo yabikoze. Ubuntu bwayo ni bwo bwangeza ubundi we. God, oh my God, thank you. Ni andirimbo morana ku mutima. Bavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord abadata. Nza gushima mu gitondo ngushime bugorobye. Ahubwo mbonereho nshime Imana yo yabikoze.